Ka kɛɲɛ ni Lameriki kɔ kan ko kotigiso ka kunnafoni sɛbɛn ye, Colonel Moussaf Tangare ne commandant paraw ka régiment 33nan ɲɛmɔgɔya tun bɛ a bolo, ani Major Suleiman Tugula ne a tun bɛ commandant bataillon autonome des forces spéciales nɔrɔbilaya la, de tun bɛ sɔrɔdasi kulu minnu ye mura opération in lawaleya ka ɲɛmɔgɔya la. Mars kalo la san 2022 waati la, Mali sɔrɔdasiw ne u dɛmɛbaga kulu Wagner ye lakana baaraw lawaleya mura dugu la. Duniɲa kelenya tɔnba ka hadamadenya hakɛ kɔlɔsi kulu olu y'a yira k'a fɔ ko a lakana baara aw senfɛ ko mɔgɔ 500 de bɔnɛna u ni na. Ka da o kan, Lameriki jiginɲɛ kotigiso ye ɲangili bila Ivan Alexandrovich Maslow Wagner ka ɲɛmɔgɔ Mali jamana kan. Ka kɛɲɛ ni a ye jɔyɔrɔ minnu fa Rusiw ka kɛnyɛrɛ ye sɔrɔdasi kulu Mali jamana kan ka taabolo jugu ninnu lawaleyaliw la. Ɲangili bɛ boli Maslow tɔgɔla sɔrɔfɛnw ani a kɛlen bɛ ka minnu fana bila Lameriki jamanaden wɛrɛw tɔgɔla kan. U y'a yira fana k'a fɔ ko sɔrɔfɛn ninnu bɛ Lameriki jamanaden minnu tɔgɔla ka kan ka laseliw kɛ Lameriki foroba fanga ye a taabolo kan. Ni ɲangili bolo kelen ninnu bilala Wagner ɲɛmɔgɔba Yevgeny Prigozhin fɛnɛ kan, Lameriki, Angleterre, Union Européenne ani Canada jamanaw